Yeah, it did. Yo. You already know. You call a hip hop on the map.
Ranging on my feet with my bullet in my gun. Dropping down the rhymes on the safer tune the sound. My sky and barry, tell the niggas kiss around. Tinky shine, I kill your cool vibe, t-shirt bounce. I'd rather not to kiss, I kill a con, I kill a town. When nigga rock the game, you haters drop it down. Japan gentrification, treat your music year round. Jip rap and me came, let we build this team. Yeah, DJ drop the strike, let me show you how we crack. Feeling it can be the rough, now what about attack? They get us, hate us, but I walk back. Watch it to a mama check, but I wanna suck. Yeah, I told ya before, this is cypher. It's G-Rapper that I spring the OGs, yeah, dead. Now we rock these beat panga records, baby.
Stack kubagua, stack kuzingua, stack kuchambua, stack kungamua. Pande zote mina pita na tusua, pita na sumbua. Mpaka wenye nyege njo nyegezi mina pita na funua. Nzumbi mwenye tenzi kila dundo na chafua. Soka yoki so vilinge vina nyesha kama mfuwe kuna jua. Enemi mpaka jia nani jua. So DJ mpaka gali ye mwenye anantambua buda. Piga panapo uma.
Ha, ishi na watu jifunze kuhusu watu. Kizuba mbele watu tafunzo mana ya watu. Wabaya watu mina diploma ya watu. Kama isinge kuwa watu tusinge kuwepo watu. Hamnitish panya loja takama mchweka mipaka. Kliniki walinipa kadi njikontro bila yelepa. Nokiona na feli nipeziwa tuifanye safari. Mana chapandaga meli la mwisho nkavuno naule. My God kabla hamjashtuka lisara na wapando yule mkunaji. Nekuna kila tai kiwashwa na nimechunguzo sana. Ndo nimejua ya kuwa mbogo na chuma sana matasa. Mitozi mtata mwezi wa Ramadhani na fungiaga mkanda. Kila juma necha ndege kazama na mvua kanga. Wala sina pesha nkakata tamaa kwa karibanga. Kama mchawi pesa sasa ya nini ni mlipe mganga.
Pango Records.